Junk your supplier.
We make a genie.
We wanna go for a moto. We Mombasa go for a moto. We Majoye go for a moto. Ulongoni bi go for a moto. We Mangola ndege go for a moto. Ugukona go for a moto. We Bangulo go for a moto. We Musikwa bibi go for a moto. Kinyerezi go for a moto.
Madikidwa naishi wapi? A Colombia naishi wapi? A Palestina naishi wapi? Matozi Irani naishi wapi? Westi Saidi naishi wapi? We Paradise naishi wapi? We Jamaica naishi wapi? Machizi Sabini natokea wapi? Oya Kines naishi wapi? Oya Chicago natokea wapi? Watoto wa Gaza natokea wapi?
We wanna go for a moto. We Mombasa go for a moto. We Majoye go for a moto. Ulongoni bi go for a moto. We Mangola ndege go for a moto. Ugukona go for a moto. We Bangulo go for a moto. We Musikwa bibi go for a moto. Kinyerezi go for a moto.
Jamani makrike magoloko magolokocho hoya kimbo natokea wapi ona makrike magoloko magolokocho namukia natokea wapi we mekajini anatokea wapi we dinyokani anatokea wapi DJ Timbwisi anatokea wapi DJ Kijwa anatokea wapi we kwanza njonjo kati cheza kwa kujina pasi acha mapepe acha wasi gongo la mboto chekati najituli kizingwa masela tulie kekati Wozi lipige lefti, alipige mbakati Kwanza njo njo kati njo Chisa kwa kujina fasi Acha mapepe acha wasi gongo la mboto chekati Najituli kizingwa na kwetuli eke kati Wozi lipige lefti, alipige mbakati Twende muki cheza kiajabu Aluka kiajabu, cheza kiajabu Aluka we mama cheza kiajabu Aluka kiajabu, cheza kiajabu Aluka baba imani cheza kiajabu Aluka hibla kacha cheza kiajabu Aluka Ibiti kegonga muki charge. HK ya ba. I from Smarty Sera gang kodi mia saba sabini babu na yapate. MJ. Anisalimie sana baba na siri koba. Ake yala wa mifumo. Anisalimie sana baba imani. Chris daddy derevo mkoa. Baba Osiri. Masko mkwani. Maddy King. Kingstoni. Anisalimie sana ZH. West Side. Baba Jamali nisalimie sana choro boxa Changanga mbwa Anisalimie sana toto wa kisondo badirendi chama Atoni Blair nisalimie sana mwanangu Kameli Bonesa Mane Mane Anisalimie sana jambazi butu Baba Meki nisalimie sana kamkubwa ndimbo moja yo Pati komba skoteni somba omba Juma ndete paradise Anisalimie sana toto wa kiwalani hibla kiwalani Badi Wiz Anisalimie sana zungu na chari Anisalimie sana watoto wa Bonde Baya, watoto wa Cape Town. Anisalimie sana watoto wa Data Force mpaka tunaishi nao. Smart Kidi wanangu hao. Anisalimie sana director Jisha G. Anisalimie sana baba Blavo baba B. Anisalimie sana Koba Smart Sera. Wanyangi ndo. Anisalimie sana watoto wa Empire State chama moja yu.
Itambrishe wewe.